banani plant. Safika tina, sati shwele, 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 shwele. Bona batu kanya, bala sega, basa biswa, bona bali mala. A banani mali, a banani plant. Safika tina, sati shwele, 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 shwele.
Thank you.